take in every thought, ponder on it.
Thabathela ngaphakathi yonke ingcinga uzilazile kuyo, ubuze
uthi,
Nkosi, ngaba kumele uthethe ntoni na kum ngelizwi lakho. Emva phayana umsindisi wathetha kubafundi bakhe, namhla uthetha nathi, kum kunye nakuwe. Namhla sithi ekumele ukuba bathwale intando yakhe ebukumkanini bakhe. Akwanelanga ukuthi ukuthetha ngento uThixo awakhe wayenza. Uthixo ufuna ukuza kwabangabakhe namhla, kubantu bakhe ebukumkanini bakhe. Ufuna ukubiza, ufuna ukuthumela, ufuna usebenza, ukuzityhila, abize nditsho nabokugqibela ebukumkanini bakhe, azityhile kubo, azenze aziwe. Apha ithi, emva kwezinto Nkosi yamisela abanye abangamashumi asixhenxe, wathumela ishumi elinesibini, wabiza kwakhona amanye amashumi asixhenxe, wabiza abaninzi, wabathuma kwakhona nakwakhona. Abo abathumayo balivakalisa ilizwi lakhe, kwaye oko kubalulekile, yinto leyo ekhathalayo. Wonke umntu uthwala umyalelo abathe bawunikwa. Nditsho ukuthi asidingi okanye asinayo injongo yokuthetha into ngomntu apha kule ndawo, kodwa lonke ibandla kunye nehlelo, wonke umhlangano okanye ibandla elo lizibiza ukuba libandla likaThixo, uba lithethe lisebenze egameni leNkosi. Kodwa ngoko ubele samkele okona kufaniso kwinyaniso kunye nelizwi likaThixo, uba kumele sikwazi ukubeka umlinganiselo wezibhalo ezingcwele. Kwayibandla leNkosi kumele lifane namhla njengoko lalinjalo ekuqaleni. Akuxhomekekanga exesheni, akunakutshintsha. Yonke into kumele ishiyeke uThixo ayimisele, ishiyeke ngendlela uThixo ayimisele ngayo. Kwaye apha kule mihla siyafundiswa ngokucacileyo malunga nokwakha ibandla likaThixo ophilileyo, hayi nje ukwakha ukuhlala kwamaKristu, kodwa malunga nokwakha ibandla leNkosi, abo baza kuma imihlaba yabo phambi kwakhe xa ebuya. Ngokuba nako namhla wethu lelona nqaku lethu elo ukuba sibe neNkosi, kwaye yiloo nto sidinga uqobo. Kwaye olu qobo alunakuba yinto abantu abathiyo. Sonke siyazi uba sineendlela ezahluke kakhulu emhlabeni. Yeyiphi elungileyo? Kubani esingamkholwa? Kubani esingamthemba? Ngenyaniso nguThixo kuphela ufaneleyo nelizwi lakhe. Asinakuthemba abantu abo iNkosi ngokwaye babizileyo ithi kubo. Kwaye umzali uSchmidt sele gqininisile kumqolo weshumi nesithandathu, lowo onivayo nina uva mna, lowo ninyelisayo unyelisa mna, kwaye lowo unyelisa mna unyelisa lowo wandithumayo. Le yintetho enamandla kakhulu.
The Lord calls a person.
Ngethuba inkosi ibiza umntu.
We are no longer dealing with a person.
Asisajonganga nomuntu. Kodwa kunye nenkosi.
And at that time,
lo eyambizayo. Kwela xesha abafundi baphuma bayalela.
To proclaim the kingdom of God.
Bonke baba bayovalisa ubukumkani bukaThixo. Bashumayele ilizwi lenkosi kwabanye. Bathi ubukumkani bukaThixo busondele kuni.
Not only is it near,
hayi kuphela ukuba kusondele. Kodwa lo mqolo weBhayibheli uthi pha kwindawo yokugqibela umqolo wethoba.
The kingdom of God is come nigh unto you.
Ubukumkani bukaThixo busondele kuni.
Not just the general formulation.
Hayi nje ukwaziwa kawonke wonke ukuba ubukumkani bukaThixo busondele. Kodwa kuwe busondele, ushunyayelwe kuwe, ungangena ngaphakathi kuwo konke kungako.
And it's also written in the other gospel.
Konke konke nje kubhaliwe kwezinye ivangeli. Kuthiwa ubukumkani bukaThixo busondele. Apha kuthiwa busondele kuwe. Kubantu kwabo balivile ilizwi lenkosi. Kumlomo wabo athe wababiza, wabathuma, wabayalela, wabanika igunya. Ubukumkani bukaThixo busondele kubo, babusondele kubo. Siqinisekile
ba
inkosi yakha ibandla layo. Njengoba sifunda kwivangeli kaMatewu isahluko seshumi nesithandathu, lo mqolo waziwa kakhulu uba nabani ofunde zonke izibhalo ngokuqinisekileyo uyazi ngentliziyo. Apha kubhaliwe kuMatewu isahluko seshumi nesithandathu umqolo weshumi nesibhozo,
and I say also unto thee,
nam ke ndithi kuwe unguPetros wena, ndiyakulakhela phezu kolulwalwa ibandla lam, namasango elabafileyo akayi kuloyisa. Hayi phezu koPetros, kodwa phezu kwelilwalwa. Isithilelo esingcwele sikaYesu Kristu. Ngokuba nguye iliwa losindiso. Kuye sakhelwa sibe yindlu eyomoya eyokubingelela amadini omoya kuThixo. Ithi ndiyakulakha ibandla lam apho inkosi ingathetha khona, apho ingasebenza khona, apho ingazityhila khona, apho ilizwi lakhe liviwa khona likholwe, abantu bayongezwe ebukumkanini bakhe kwibandla lakhe. Hayi ebukumkanini okanye ebandleni, kodwa ebukumkanini bakhe, ebandleni lakhe banokuxhamla kwinto ayenzayo. Sele siyijongile le nto izolo eyona ndawo enintsi. Sele ndifundile kwintshumayelo kamzana uBranham lo uThixo amsebenzisayo ngendlela ekhethekileyo kumhla wethu. Kwaye siyazi ukuba umntu uthunywe nguThixo, ngoko kumele simmamele.
And all those who are of God,
kwaye bonke abangabakaThixo bayaqaphela.
They will be spoken to in their hearts.
Kuzawuthethwa nabo entliziyweni. Batsalwe ngumoya
kaThixo.
Leyo yinto emangalisayo. Hayi ukweyiseka kwabantu. Kodwa ukutsalwa ngumoya. Ukusebenza kukaThixo entliziyweni yomntu.
What good is a big church?
Lina kunceda ntoni ibandla elikhulu uba lakhiwanga nguThixo? Uba abantu abangamalungu ayo abalifiki kwinqaku.
Why with God's help?
Ilondo ke ngokuncedwa nguThixo.
We have set ourselves the task.
Sithe sasinika umsebenzi. Okanye uThixo usinike umsebenzi.
Of fulfilling his word.
Ukuzalisekisa ilizwi lakhe.
And aligning ourselves with it.
Size siyambelane kunye nalo.
We can stand our ground before him.
Ukuze sikwazi ukuma imihlaba yethu phambi kwakhe. Ubizulu nomhlaba yakudlula.
But his word.
Kodwa ilizwi lakhe. Kuma ngonaphakade.
Yesterday we read from 1 Corinthians 12.
Izolo sifundile incwadi yokuqala kwaseKorinto. Sahlo seshumi nesibini. Kwesahlo kumpostile uPaulus. Unika umyalelo ebandleni.
And we are told in many places.
Kwayisixelelwa kwindawo ezininzi.
What the New Testament church looks like.
Into ibandla lomnqumpiso omtsha libonakala linjani. Umyalelo onjani uThixo awunikayo. Kwenzekani ngalo. Kwaye ndiyakholwa ukuba kubalulekile uba sikujonge oku ukuze ukholo lwethu lugcwaliswe ubomi umoya kaThixo kwaye novakaliso lelizwe lwenzelwe injongo enye ukusizisa uba sibe banye kunye noThixo sivumelane naye ukuze akwazi usebenza. UThixo angazityhila kuphela apho abantu bazivumelayo ukuba baziswe ekuvumelaneni nelizwi lakhe. Umoya Thixo soloko usebenza ngokwelizwi likaThixo. Kungenjalo akwenzeki kuThixo apha. Incwadi yokuqala abaseKorinto isahluko seshumi nesibini umqolo wesibini ithi kuba njengoba umzimba emnye unamalungu amaninzi na onke amalungu ala mzimba omnye emaninzi nje amzimba amnye unjalo ke noKristu.
For by one spirit
kuba
are we all baptized
ngamoya mnye sabhaptizelwa mzimbeni mnye noba ngamajuda okanye zintlanga nokuba sikhululekile okanye sibotshelele sonke senziwe ukuba sisele kula moya mnye. Mhlawumbi kude kube lapha kuqala.
Two terms have been mentioned here.
Amagama amabini axeliwe apha.
Firstly, by one baptism.
Kuqala ngobhaptizo olunye. Okwesibini.
By one spirit.
Ngamoya mnye.
And according to the word of the Lord.
Kwaye ngokwelizwi lenkosi.
There is indeed only one faith and only one baptism.
Ngenyaniso khona ukholo olunye. Khona ubhaptizo olunye olo singalifunda elizweni likaThixo. Kasinoya kwabaseefeso isahluko sesine apho ithi umqolo wesihlanu inye inkosi lunye ukholo lunye ubhaptizo mnye uThixo uyise wabo bonke ophezu kwabo bonke okubo bonke ophakathi kwenu nonke.
One Lord,
inye inkosi
one faith,
lunye ukholo
one baptism,
lunye ubhaptizo.
Today,
namhla
there are different faiths,
ukona ukholo olwahlukileyo ubhaptizo olwahlukileyo.
Everyone does what they want.
Wonke umntu wenza into ayifunayo.
This is not possible with God.
Oku akunokwenzeka kuThixo. Thixo unecebo kwaye kweli cebo elwandlalwayo elizwini lakhe bonke abo bafuna ukuma imihlaba yabo phambi koThixo. UThixo akayi kuyitshintsha ingqondo yakhe aphendule kwinto eqalwe ngabantu. Hayi, nabantu ufuna uvumelana noThixo melathi ewe elizwini lakhe mele kuvele ukuba inkosi enye elawula kuthi kwayinkosi enye enokugqiba kuthi lukholo olunye oluyintonga yokulinganisela olokholo olugqibeleleyo njengoba lisitsho isibhalo ukuthi ngokolunye ubhaptizo kuthi namhla njengoba sonke sisazi abantu babhaptizwa ngale ndlela nangala ndlela kwiindlela ezahlukileyo. Ngoku ebantwini solokhona ubuninzi bento yonke kodwa kuthixo kusolokho into enye kwaye le nto inye ingcwele yiyo elungileyo. Nantso ke nefunekayo, akho malunga neento ezininzi mhlawumbi eziphambi kwamehlo ethu kodwa kumalunga nento enye uthixo amisileyo elizwini lakhe. Inye inkosi, lunye ukholo, lunye ubhaptizo, mnye uthixo uyise wabo bonke ophezu kwabo bonke okubo bonke ongaphakathi kweni nonke. Ingaba kumangalisi oko? Singazibalela kweli qela na? Singathi uphezu kwethu, unathi, ukuthi. Ngaba sinikele ngokugqibeleyo kuThixo? Ngaba sithe saqaphela uba le nkosi inye kwaye kukho ubhaptizo olunye, ukhona ukholo olunye, ukutsho ukholo kuThixo othe wayalelwa amisela zonke izinto. Sibuyele kweli lizwe kwileta iya eKorinte. Ngomoya mnye, ngamoya mnye sibhaptizwe sonke, sibhaptizelwe emzimbeni mnye, hayi ngamanzi amanye, hayi ngamaqabaza amathathu entlokweni yomntwana ebunzi, kodwa ngomoya mnye sonke sibhaptiziwe, sibhaptizelwe emzimbeni mnye emva koko kwaye sonke senziwe ukuba sisele kulaa moya mnye. Sele siqaphele uba ingantoni ena, ayikho malunga nento abantu abayenzayo kodwa imalunga nento uThixo ayenzayo kumphefumlo wakho nakumphefumlo wam ngomoya wakhe. Izenzo zabantu azanelanga ebukumkanini bukaThixo, sidinga umsebenzi womoya ongcwele. Nantsi into efunekayo, kwaye kumele ukuba singenwe ngumoya oyingcwele kaThixo. Umqolo weshumi nesine uthi kuba umzimba uthi sonke sazisezwa moyeni mnye kuba nomzimba lo ungelungu linye ungamaninzi. Umqolo weshumi nethoba kuya kwamashumi amabini ukuba ke onke ebelungu linye buya kubaphi na umzimba? Kungoku ke maninzi okunene amalungu kodwa mnye wona umzimba. Ngoku senza umzimba wenkosi, ibandla likaThixo ophileyo. Singathi Nkosi, siqhagamshelanise nalo mzimba kodwa ukudityaniswa kumele kwenziwe ngomoya ngelizwi nguThixo. NguThixo obumbayo, nguThixo odibanisayo kulo mzimba kodwa alo lungu linye kodwa ngamalungu amaninzi awenza umzimba omnye, ukutsho ke umzimba wenkosi. Kwaye umzimba wenkosi kumele ube ngumzimba ophilileyo. UKristu uvukile kwabafileyo kwaye uyaphila, uphila kuphela kwabo bathe bamkela ubomi obutsha kuThixo. Yiloo nto inkosi yethu inako ukuzibandakanya, ingenawukwazi ukuzibandakanya neenkolo ezifileyo ngoba yonke into engekho elizwini lakhe ifile. Yonke ke into edalwe nguThixo inobomi nakwimvelo kwayo nje kwindalo, wonke umthi, intyatyambo, yonke into inobomi nditsho nakwimvelo kuba yadalwa nguThixo. Kobekela phi njengalo uthe wayindalo entsha kuKristu wamkela ubomi obutsho obungcwele kwaye uqhagamshelene nomoya kulo mzimba uphilileyo wenkosi. UKristu yintloko, xa onke amalungu edityanisiwe ngoku sinomsebenzi, ngoko singazalisekisa ulungiselelwa sinike lona. Kwayinto leyo esiyifunayo kweli xesha lokugqibela lenceba elifike ekuvalweni, sifuna uba namava kwakhona nje bakwincwadi yezenzo noba kwenzekani ekuqaleni. Into eyenzeka ekuqaleni iyakwenzeka nasekugqibeleni. Apha kuqinisekisa uba uYesu Kristu unguye izolo nanamhla kude kuse ephakadini. Ayizonzame zakho neenzame zam ezifunekayo apha, kodwa ukholo lwakho nolwam, ukuthobeka kwakho nokuthobeka kwam, ukuzinikela kwakho nokuzinikela kwam kuThixo elizwini lakhe, ukuze akwazi ukuzalisekisa ngathi into ayimisele ukuba ayenze. Ukuzingca komntu akunandawo ebukumkanini bukaThixo. Xa inkosi uYesu uthe yabiza ikhupha abangamashumi asixhenxe yabayalela ibanika imiyalelo yento ekumele bayenze, ngoku benza ngoku njengoko inkosi yabathumayo. Ngoko lowo inkosi imbizayo imiyalelayo egameni lakhe ephantsi kwelizwi lakhe abantu babizwa baphume kuze bangene ebukumkanini bukaThixo okuthe kwasondezwa kubo. Ngoba babekholwa kwaye wonke owayekholwa uye ukuyamkela into uThixo ayithembisileyo. UThixo anothatha ilizwi lakhe alibuyisele uma ngento ayithethileyo. Apha iqhubeka ithi, ithi mqolo wamashumi amabini ananye, alinako ke iliso kuthi kwisandla akufuneki kum, kanjalo intloko ayinakuthi kwinyawo anifuneki kum. Hayi, okukona loo malungu asuka amalungu omzimba angathi aswele amandla kwamanye obe ngawona afumanekayo afunekayo. Aqaphele uba yonke into apha okukundikhumbuza ngesibhalo esikumprofeti Hoseya, apha eli gama lithi ilungu lisetyenzisiweyo kwimihla yethu ithetha yonke indawo malunga namalungu. Ungaba lilungu lawo nawuphi na umbutho, kodwa kuThixo kumele ube lilungu, hayi kuphela ilungu, kodwa ilungu imhlambi phaa kuAmosi sahlulo sesixhenxe apho umprofethi uthi apha ifundeka ngokulandelayo. Waphendula uAmosi wathi kuAmatsiya, andimprofethi andinyana owamprofethi, ndingumalusi weenkomo, ndingumbuthi weziqhamo zomthombo, kuba uYehova wandithabatha ndisalusa umhlambi. Uyehova wathi kum, Yiya uprofethe kubantu bam amaSirayeli. Ngoko ke live ilizwi likaYehova uthi wena akuyiprofetha kumaSirayeli. Apho wayenomyalelo bizo olungcwele phambi kwamehlo ethu kumnqophiso omdala. Ukuba nenkani umprofethi yayingakholisi kakuhle kuye, ngoba wayesazi ukuba kukuba nenkani kuThixo. Ngoko wathi, wamxelela wathi, andingomprofethi nakanye, zange ndaba lilungu labafundi babaprofethi. UThixo wandithatha ndi emhlambini, ndandikhulisa iziqhamo zomthombo. Yayintoni? Abantu bacinga uba nantsi indoda sisa. Uza nje aqikelele uba makathethe oku nokuya, kodwa wayesazi kunzulu entliziyo yakhe. Ndandinoba lapho ndandisoloko ndikhona namhla uba uThixo bengandibizanga, uba ebengandithumanga, ukuba ebangandinikanga umyalelo. Wathi kulo kumkani apha, emva kwakonke esitsho kumkani uba ndiyindoda nje engumbuthi weziqhamo zomthombe. Ba uYehova wandithabatha ndisalusa umhlambi. Ngoku wayekhulisa iziqhamo zomthombe enomhlambi. Wathi ngoku ayindima aziphumelayo, wayefuna ukuthi ndiwenzile umsebenzi wam kubo bonke ubomi bam, ndiwuzalisekile. Ngoku ndilapha kumyalelo wenkosi uThixo othe wandithatha wandikhupha kwisimo sam sasemhlabeni, wandifaka ebukumkanini bakhe umyalelo ongcwele phambi kokumkani nabantu, ukuthetha oko kumele ndikuthethe. Wayedinga nje ukongeza ukumkani uAmatsiya ukuba ufuna ukuxoxa uphikisane nomntu othile, ngoko kwenze kunye noThixo inkosi owathi wandibiza kuba ndenza kuphela oko athe wandixela uba ndikwenze. Abantu bathe baqonda inyaniso into uThixo ayithumele abaprofethi ebathumelela, kwazaba mabamkele. Ude uthi hamba apha, uba unomyalezo owuzisayo siwuzisa apha, ngokuba lena yindlu yobukumkani. Ngabukumkani wokumkani akanamandla konke kuzo zonke izikumkani ezisemhlabeni. Ngaba ilizwi lakhe alisebenzi na kwiindawo zobukhosi? Ilizwi lakhe uThixo lilizwi lenguquko engcwele, libhekisela kuthi sonke sifuna ukuliva. Kodwa umprofethi Isaya wabhala isahlosi samashumi amathathu anesithathu umqolo wokuqala, ngubani okholweyo nalo udaba lwethu, nengalo yenkosi ityhileke kubani na? Abantu xa uThixo athetha nathi masikholwe into asixela yona, kuba kukho oko akufunayo kuthi kuwe nangam. Ewe, singacinga entliziyweni zethu uba ngubani na le ndoda ocinga uba angathetha nathi. Ndingaphantse ndithethe into enye. Abantu abaninzi bakuthethile kuzo zonke izizukulwane. Asiveli kwisikolo sabaprofeti okanye singabaprofeti. Kodwa ilizwi lenkosi lize kuthi. Ngoko ke kumele sithwale ilizwi size silixele kwabanye. Ngoku inkosi ithe, lo onivayo nina uyandiva mna, lo namkelayo wamkela mna. Khona ukulinda okukhulu, khona ukusinda okukhulu koku nabantu. Ongakwamkeliyo akamkeli mna. Thixo uthume abathunywa bakhe ngalo yonke ixesha, wathetha ebantwini. Unoyo lo unokucacisa, unoyolo lo unakucalula ukuba ibingengomntu lo ebesazisa inkqubo yakhe, kodwa ithe yaqatshelwa apho bangumntu othethe kumyalelo ngcwele, apho ilizwi losomandla liyavakaliswa, apho inkosi iyazityhila. Bathandekayo, singanovuyo olunjani uba uThixo ubafumene abantu kule mihla yokugqibela esinokuba sathetha nabo, abantu anothetha nabo abathuleyo ukuze balungele ukuva ukuba ufuna ukuthini na. Kona onokwenzeka ababini, singamkholisa uThixo okanye singakholisa abantu. Awukwazi ukwenza kokubini ngexesha elinye. Kwaye kule veke epheleleyo elapha kweli gumbi ukhona indoda ebesincokola nayo, wamamela ixesha elide ebendinalo. Kwaye ngaphandle ezitepsini wama pha wathi, mhlekazi uFrank, uba ufuna ndixele njengokunjalo ndiyakwenza ngoku. Ngokwandinika ukungqalileyo yonke into esiyenzileyo ngabantwana bethu, siyenze ukuba singafuni ukuba sikhubekise umakhulu, ukuba simkholise, ngoba sazisazi ukuba izawuba yintoni iziphumo ukuba uba ugrandma umakhulu ebesazi uba asisayi enkonzweni. Siyayazi ke loo nto singabantwana, basinokuzikhethela uba senze oko kumkholisayo uThixo namandla onke. Sibe lokukhetha uba senze oko kumkholisayo uThixo. Bathandekayo, kasithethe okumntu ngakuqondoko, sisithethe ukuba kuthe kwehla kuvela kwisizukulwane uya kwisizukulwane. Kwaye xa ivili lithe lajika lihamba kwindlela yimbi, izinto ziyatshintsha nje. Ngoku kuba khona ukubambana, kungangcono sibambane apha emhlabeni namasapho ethu size sibe nokuthula kwelinye icala lobomi kwezisemazulwini ndawo. Kunoba yonke into apha ibukeke iluvuyo, iluzuko, size sifumane ububi ke ngoku ekupheleni kwendlela yethu. Bathandekayo, ungacinga ngezo zinto, kodwa yayinyaniso leya eyayithetheka enyanisekileyo. Senza yonke into ukuze sikholise nje abantu kakuhle. UThixo ujonga abantu abafuna ukumkholisa yena, koku ngalonke ixabiso okusoloko kubhekiselele kwenzeni idili kwaye kube khona ukuqondana ebantwini noba yayingumprofethi kumnqophisi omdala noba yinkosi yethu okanye uyohane okanye uyohane lo wayemzakuzela uthixo soloko enabantu ababeka ithemba labo kuye kodwa ukusukela ngoko aba bantu abazange baqondwe baqala ukudadela bejongene nentlungu nocinezeleko kuqala ubomi obutsha kunye nothixo xa umntu eguquka esuka kwenye inkolo eya kwenye andicinga uba kumele ukwenza oko ngenyaniso akumelanga uyenze loo nto awumelanga usuka kwenye inkolo uye kwenye kodwa kumele uphume kuyo yonke into ungene ebukumkanini bukathixo yinto ekumele uyenze leyo awumelanga utshintsha apha naphaya kodwa uba uyakwenza oko ngokumele ukwenze ngendlela eyiyo ungalunga kuphela njengoba uthixo ethe elizwini lakhe cinga nje uba yimihle yenkosi abasadusi babe ngabafarisi benosuka kwenye into yomntu baye kwenye ayincedi mntu loo nto uthixo asibisa ubukumkani bam busondele kuni ndithumele ababoniseli babavalise ilizwi lam kuni kumele wenze isigqibo sakho phambi kobuso bam ngokuba ayomini kodwa ndithe ndathetha gxebe ayingabo kodwa mna ndithe ndathetha kuni ukuba ndinibize ukuze nindikhonze nindilandele ebukumkanini bukathixo ngenyaniso asijongananga nabantu kodwa nothixo kwaye siyavuya ngaloo nto emva kokonke ubukumkani bukathixo bubukumkani bukathixo benziwe ngabantu kodwa bantu bathe banikela yonke into yabo ngoku bathe bathobela umyalelo kathixo bathobela kwinto yobukumkani bukathixo kwaye ngako sithe sashiyeka kwaye sawushiyeka singabantu kodwa nokuthobeka okungcwele kwilizwi lakhe elihle elingcwele bathandekayo nabantu ongangcamla aqonde ubabalo lukathixo nothando lukathixo akanakufumana kunzima ukubekwa ebukumkanini bukathixo ngokulula nje uyawuthi nkosi ngoku ndilapha ilizwi lakho lithe lagqobhozela entliziyweni yam ndiyakukholwa ndamkele njengowakho ndifuna ukungena emasangweni akho ngoku Amos uthe kwela xesha andingomprofethi kodwa inkosi indithabathe ndikhapha umhlaba bandiyovalisa ilizwi lakhe yayingobani ishumi elinebini yayingobani amashumi asixhenxe ngobani abinkosi yababizayo abiza abanye ulwandle lasegalili abanye bekwezabo izithethe abanye belapha abanye bephaa iyo yonke indawo ababiza babathuma ukuze ilizwi likathixo elingcwele livakaliswe ebantwini kwaye babe nalo ithuba lokungena ebukumkanini bakhe naphi amadoda athunywe vela kuthixo avalise ilizwe bathi ubukumkani bukaThixo busondele kuni. Mangalisa kunjani. Ngapha kule yure sisondele kakhulu ebukumkanini bukaThixo. Ukutsho sele singenile, abanye bangangena kule ntseni. Asidingi uba silinde, singasenza isigqibo sethu ngoku sithi, Nkosi, nabo ubomi bam ndibunikele kuwe, ndamkele njengoko ndinjalo. Kwawuthixo akukwenza. Kwaye thina esithe saba ngamakholwa, bonke abo baza kuba ngamakholwa kumele ngoku baqhagamshelwane babe banye, ukuze Inkosi ithi be kanye nje izityhile phakathi kwabantu bayo kule mihla yokugqibela. Yangasinika intliziyo efunayo, intliziyo ethobekileyo, intliziyo ekholwayo ngalo ubabalo. Ngoko akuyuba nzima kuthi uba simlandele, simkhonze, simkholwe. Inye Inkosi, lunye ukholo, lunye ubhaptizo, mnye uThixo uYise wabo bonke, ezingaye zonke izinto, kwaye ngaye zikuye zonke izinto, nathi singabakhe, wena kulinye nam silubango lwakhe. Ityala lahlawulwa emnqamlezweni eKalvari. Igazi lemvana lithela phalala. Inkosi yethu Msindisi ithe yakhala yathi kugqityiwe. Wathi kulo owabethelwa kunye naye, namhla uya kuba nam eparadisi. Inkosi iyabiza, unoyo lo umlandelayo. Amen. Asimeni sithandaze. Mhlawumbi sawucula iculo elithi njengoko ndinjalo. Njengoko ndinjalo ndingena sizathu kothi kazi lakho laphalalela mna, wena wandibiza wathi yisa kumumva nakaThixo ndiyeza, ndiyeza. Asithobeni iintloko zethu, sishiyeke semthandazweni othuleyo nje kuThixo. Sivale amehlo ethu, vule iintliziyo zethu, sithethe noThixo nje ngokuthula ngoku umoya wakhe usebenza ngaphezu kwethu. Thixo uyabiza usathetha, umoya wakhe usamangalisa. Namhla ukuba nithe naliva ilizwi lakhe, ningazenzi likhulu iintliziyo zenu. Bonke abo abathe balandele ilizwi bakuvile ukubizwa baze baphendula, bayakuvuya kulo lonke iphakade. Sibulele ba Inkosi ithethile kunye nawe yaze yazityhila kubo. Abaninzi bathe bahamba phambi kwethu, abokugqibela babizwa ngoku. Namhla nguwe, namhla ndim, namhla uThixo uthetha nathi, thina bahlangene apha phantsi kokuvakala kwelizwi. ngoku sisazithobileyo phambi kwakhe, ndiyakuthanda ubuza ukuba kukhona umntu othanda uphendula kolu bizo athi entliziyweni yakhe, Nkosi ethembekileyo, wava ubunzima ngenxa yam wafa, laphalala igazi lakho ukuze undihlangule mna. Andifuni uva kuphela ubukumkani bakho, ndifuna uba sebukumkanini bakho. Ndamkele namhla, ndamkelele ebukumkanini bakho kwaya kubona bawuThixo uyakwenza. Nabani na ophendula kuThixo entliziyweni yakhe angangqina, aphakamise izandla zakhe. Sithanda ukuthandaza nawe, uThixo akusikelele. Siyathandazisana ukuze iNkosi ikwazi unceda nabani. Ingaba ukhona omnye umntu? UThixo akusikelele. Masithandazeni. Bawethu osemazulwini, owu yincebe njani le yokuba usathetha kwaye usabiza. Silapha Thixo thembekileyo, ngokuba uthethile kuthi, ngokuba usibizile sizile, kwaye uthi lo uza kum andiyi kumlahlela phandle. Awuzange walahlela mntu phandle, uzise wonke umntu ngaphakathi. Nabani obizayo egameni lenkosi uya kusindiswa. Thixo othembekileyo, uqalile ukutyhila unyaniseko obukumkani bakho kwelizwi lakho nomoya wakho, ukuze abantu balawulwe nguwe, isandla sakho sifike phezu kwabo, moya wakho ubagcine baqaphele kuba nguwe othe wathetha nawo. Nkosi, sinike iinkonzo ezidlisa ubomi, imihlangano leyo ozithila kuyo wena, leyo unakukuthi unokuthi ivani, uze wena Thixo usikelele njengoko wahlala usenza. Nkosi, Nkosi ethembekileyo, ngelizwi lakho elihle elingcwele, siyabulela ngawo wonke umntu othe wambisa, zityhile kuthi ngokutsha. Nkosi ethembekileyo, sikela bonke abo abangenakuba lapha kule ntsini, Thixo othembekileyo, sondela kubo uqhubeke uthetha kuzo zonke iintliziyo zethu ngalo ubabalo, ngelizwi lakho nomoya, egameni likaYesu. Amen.